TK Entertainment Music.
Chitunga Jose Chenye.
No other than Young Pleza.
Mwangu Vuliam. Yami Junior Kanyama. Yo Ashi J on the hook. Drop it, nigga. Ugalu Kwenu. Yeah.
Zatile haka nyombo njiwa na wami na wali haika huku kuimbo hamukuli momoka ya shiko chenye mungu wane before stule tikuwa mbaka na ndongo umu hakuputuka ya pwile agreement kowe na uka nguhana mali hatete kwa ilelo na tulifemba mumashaji just give me mali amira anti umu kwa ucheka na kutonda kufwala kula sisiku fizi ya juni ya kuskola
pele ni kwa shani
weka nguzatile mahala. Sete nilingu na hindu kachimene mene guna ikuwa cho wangu za chile kwa mene kuya kuzengu na kaza chila mahala ustati ya kuza na shoku ze shina kasala na mina wachi ze chiva mbongo mwimbo kukwate temo cha kuona kumona mbongo wapu kutuwa mina chikolo kuya waliongo kubangangu mwene libebali wamba mbongo chosolo kange una ngutopo kasongo lelo na uchimona kubanga shami somo ajunya tela yone ya kamwaize ngewa kemwaize vatale ngele ngatale ya uno makanyi wenyone hawa mitali le kumwele oko uganu kwenu
kama kashi debo mbele habanda kama kashi mbele ni kwesha dishi mbele ni kwesha dechi mbele mahala mahala dechi mbele mahala mahala.
Hey, let's go. Kusikuli kafashi no chalumbuke uleya venu valise nyama ya mivalise tukeya evi munya kulinga kwenu it's not fair na ika eta shimbu na muka kutonda nawa to know that everything has got an hour kulilola lwa kupita no lwa kuyanda nawa so kuzitwa balumbu kakunyinya linga spect uholo kangewa kunyina so like napa kangeri taira kulutwe na makumbi na mimuka kusachila
mbele ni kweshani
no atatani ya mkesa.
The manager's the motizo, young oppressor, my man prefer, your king karma.
top squat kuza mbezi King zione kefutano Yoli koji aseyo Yoli kakeli the kafwanda Kamfuti chipoya Your boy Badex My boy Sani Your TK star Mutala ndumba the lion Top squat kuza mbezi Yo solo chinyambuatu Joseph Kamau Otuna Joyce Kakaula King elo chase the monster Yolo ske the anxious boy King zione kefutano Mamani 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 Junior Sky Bizzle.